na sui na ye sari to me soni dunga dunga ye did it to me toli tolu bajar jiraj ke o sayar manana ina sui na ye sari to me.